Namuhla.
Today.
Usuku lwezithunywa zomlilo.
Firefighters Day.
I.
Is.
Abacebisi.
Firefighters.
Abantu.
Individuals.
Abantu.
People.
Kupa.
Celebrates.
Ku.
On.
Ku.
In a.
Ku.
In the.
Ku.
Versus.
Ku.
It's.
Tula.
Tula.
Abaningi.
Many.
Bonke.
Everyone.
Imicimbi.
Events.
Kubantu.
For.
Kukhona.
There.
Kukhona.
There is.
Imidlalo.
Sport.
Izimbangi.
Contests.
Kanye.
A.
Kunemidlalo.
R.
Lapho.
There.
Bangempela.
R.
Imithwalo.
The responsibilities.
Izingane.
Children.
Jabulile.
Happy.
Jabulile.
Joyful.
Le.
The.
N.
And.
Umlilo.
A fire.
Umlilo.
Fire.
Abapalalis.
Firefighters.
Bonisa.
Show.
Bonisa.
Showcase.
Jan.
How.
Sebenzisa.
Exploit.
Sebenzisa.
Utilize.
Ugu.
To.
Umgudu.
Hose.
Buga.
Watch.
Ubugega.
Look.
Funda.
Learn.
Funda.
Read.
Futhi.
And.
Futhi.
Additionally.
Futhi.
Again.
Futhi.
Further.
Futhi.
To.
Imindeni.
Families.
Isiteshi.
Station.
Gogungepe.
About.
E.
From.
Kukhona.
It.
Kukhona.
There are.
Kwa.
At.
Umcimbi.
Concert.
Bakhona.
Are.
Banethembekile.
Enjoy.
Ukudla.
Food.
Ukudla.
Eating.
Ukudla.
Food.
Ukudla.
Foods.
Ukudla.
Food, noun.
Ukudla.
To eat.
Ukudla.
The food.
Ukudla.
Nutrition.
Umculo.
Music.
Umculo.
Music.
Umculo.
Musical.
Umculo.
A music.
Umculo.
The music.
Bonke.
Everyone.
Kuyinto.
It.
Okhethekile.
Unique.
Okuyinto.
That.
Usuku.
Day.
Usuku.
The day.
Usuku.
Date.
Usuku.
A in day.
Dazen.
Dazone.
Ezemidlalo.
Sports.
Ezemidlalo.
Sports.
Insizakalo.
Service.
Okanye.
A.
Ukusakaza.
Broadcasts.
I.
Is.
Abantu.
People.
Abantu.
Citizens.
Abantu.
Humankind.
Abantu.
The people.
Abantu.
Folk.
Imikhiqizo.
The brands.
Imikhiqizo.
Games.
Imikhiqizo.
The effects.
Imikhiqizo.
The implications.
Imikhiqizo.
Brands.
Imikhiqizo yezemidlalo.
Sports.
Iningi.
Most.
Kubantu.
It.
Kubantu.
To humanity.
Kubantu.
To people.
Kukhipha.
Have.
Lokhu.
It.
In.
Has.
Isivumelwano.
The lease.
Isivumelwano.
Testament.
Like one.
League one.
Ne.
With.
Ogunye.
A.
Eyotwa.
A.
Ipoli.
Football.
Ifulans.
France.
Iliki.
League.
Ilike one.
League one.
Ku.
On.
Ku.
In a.
Ku.
In the.
Ku.
Versus.
Ku.
It's.
Loku.
This.
Loku.
That.
Misa.
Stop.
Muva muhle.
Recently.
Ukukhombisa.
To show.
Ukukhombisa.
Expressing.
Ukukhombisa.
Expression, noun.
Ukukhombisa.
To express.
Uthi.
Says.
Uzoba.
Will.
Uzoba.
Will be.
Abalandeli.
Fans.
Abalandeli.
The fans.
Abaningi.
Many.
Ithokozise.
Surprised.
Izindaba.
Media.
Izindaba.
Issues.
Izindaba.
Stories.
Izindaba.
Narratives.
Izindaba.
News.
Izindaba.
Novels.
Izindaba.
Tales.
Izindaba.
The stories.
Izindaba.
Stories.
Izindaba.
The news.
Le.
The.
Abalandeli.
Fans.
Kungani.
Why.
Kwenzeke.
Happened.
Ugu.
To.
Ukwazi.
Know.
Ukwazi.
To feel.
Ukwazi.
Afford.
Ukwazi.
Knowing.
Want.
Want.
Abakhokheli.
Stakeholders.
Abanye.
Others.
Bakhona.
They.
Khathele.
Tired.
Le.
The.
Mayelan.
About.
Mayelan.
Regarding.
Mayelan.
Concerning.
Agukho.
Not.
Bacabanga.
They.
Kufanele.
Have to.
Kufanele.
Has to.
Kukhona.
It.
Kukhona.
There are.
Kulungile.
Ready.
Kulungile.
Right.
Kulungile.
So.
Encha.
New.
Ifuna.
Wants.
Manje.
Now.
Ngokwenza.
For.
Ubuhlobo.
A bond.
Ukuphila.
Existential.
Ukuphila.
Living.
Ukuphila.
To live.
Bathe.
They.
Bekanjeng.
Hope.
Isixazululo.
Solution.
Isixazululo esingcono.
A better solution.
Kakhulu.
Very.
Kakhulu.
Completely.
Kakhulu.
Considerable.
Kakhulu.
Considerably.
Kakhulu.
Notable.
Thola.
Find.
Thola.
Receive.
Thola.
Discover.
Thola.
Catches.
Ukuze.
To.
Eyaziwayo.
Famous.
Imodeli.
Models.
Imodeli.
Model.
Okunye.
A.
Ubella Hadid.
Bella Hadid.
Uyin.
Is.
Egqok.
Wears.
Ezinhle.
Stylish.
Izingubo.
Clothes.
Izingubo.
Dress.
Izingubo ezinhle.
Stylish clothes.
Njalo.
Often.
U.
He.
Ugqoka izingubo ezinhle.
Wear stylish clothes.
Hlanzekile.
Simple.
Hlanzekile kodwa zinhle.
Simple yet elegant.
Ivam.
Often.
Izembatho.
Outfits.
Kodwa.
But.
Kodwa.
However.
Le.
The.
Zakhe.
Her.
Zinhle.
Elegant.
Ziafan.
Are.
Futhi.
And.
Futhi.
Additionally.
Futhi.
Again.
Futhi.
Further.
Futhi.
To.
Izikhumba.
Shells.
Uthand.
Loves.
Uthand.
Likes.
Zicile.
Sheer.
Bahlale.
On point.
Ubonakala.
Look.
Ukwenzeka.
Weaknesses.
Ukwenzeka.
Kickoff.
Ukwenzeka.
Fate.
Gqoka.
Prioritize.
Gqoka.
Get dressed.
Isimo.
Situation.
Isimo.
The situation.
Isimo.
Circumstance.
Ngokwenza.
For.
Noma imuphi.
Any.
Ubella.
Bella.
Unjani.
How.
Uyazi.
Knows.
Classical.
Classic.
Evame.
Often.
Izitayela.
Styles.
Modern.
Modern.
Uhlanganisa.
Unite.
Abaningi.
Many.
Imfashini.
Fashion.
Isimo sezithombe.
Fashion sense.
Gok.
4.
Tandwa.
Loved.
Tandwa ngabantu abaningi.
Admired by many.
Ukukhona.
Are.
Ukukhona.
Exist.
Umkondo.
Novel.
Umkondo.
The essence.
Abanye.
Others.
Izimo.
Dynamics.
Izimo.
Cases.
Izimo.
Shapes.
Izimo.
Situations.
Izimo.
Attitudes.
Izimo.
Circumstances.
Kutaza.
Advocate.
Kutaza.
Inspire.
Kutaza.
Promote.
Okutengisa.
That.
Udala.
Old.
Abaninzi.
Many.
Abantu.
People.
Abantu.
Citizens.
Abantu.
Humankind.
Abantu.
The people.
Abantu.
Folk.
Landela.
Pursue.
Landela.
Follow.
Ngokubona.
4.
Ukhozi.
Inspiration.
Yena.
She.
E.
In.
Kabela.
Bellas.
Ku.
On.
Ku.
In a.
Ku.
In the.
Ku.
Versus.
Ku.
It's.
Umthelela.
Impact.
Umthelela.
An impact.
Umthelela.
The impact.
Umthelela.
Influence.
Uqinile.
Intense.
Uqinile.
Robust.
Eyingayizivele.
Unique.
Is.
Her.
Isitatimende.
Statement.
Isitayela.
Style.
Wenza.
Make.
Wenza.
Makes.
Wenza.
Does.
Ukuthonya.
Influences.
Uguze.
2.
Umhlaba.
Universe.
Umhlaba.
Global.
Umhlaba.
Land.
Umhlaba.
The land.
Umhlaba.
The world.
Umhlaba.
World.
Umhlaba.
The globe.
Umhlaba.
Globe.
Umhlaba.
The world.
Uqhubeka.
Continues.
Abathandi befashini.
Fashion lovers.
Ifashini.
Fashion.
Ifashini kaBella Hadid.
Bella Hadid's.
Ikutaza.
Invites.
E.
From.
Imfundo.
Educating.
Imfundo.
Education.
Inhlobonhlobo.
Numerous.
Iyakhona.
Is.
Izinkinga.
Questions.
Izinkinga.
Problems.
Izinkinga.
Dilemmas.
Izinkinga.
Struggles.
Izinkinga.
Issues.
Izinkinga.
Hurdles.
Namuhla.
Today's.
Namuhla.
Today.
Namuhla.
Today is.
Ubhekene.
Faced.
Umhlaba.
Universe.
Umhlaba.
Global.
Umhlaba.
Land.
Umhlaba.
The land.
Umhlaba.
The world.
Umhlaba.
World.
Umhlaba.
The globe.
Umhlaba.
Globe.
Umhlaba.
The world.
Enye.
A.
Iningi.
Most.
Inkinga.
Problem.
Inkinga.
The problem.
Izikole.
Schools.
Izinsiza.
Supplies.
Izinsiza.
The devices.
Izinsiza.
Resources.
Ke.
Of.
Ke.
Of the.
Ku.
On.
Ku.
In a.
Ku.
In the.
Ku.
Versus.
Ku.
It's.
Kuyinto.
Is.
Le.
The.
Okukhulu.
Profound.
Okukhulu.
Monumental.
Okukhulu.
Paramount.
Okukhulu.
The better.
Okukhulu.
Immense.
Ukuntuleka.
Lack.
Abafundi.
Students.
Abo.
There.
Adlala.
Outdated.
Izincwadi zesikole.
Textbooks.
Njengoko.
Often.
N.
And.
Tola.
Find.
Tola.
Receive.
Tola.
Discover.
Tola.
Catches.
Inselelo.
Challenge.
Inselelo.
A challenge.
Obalulekile.
Significant.
Omunye.
A.
Ugu.
Two.
Ukufutheka.
Burnout.
Umfundisi.
The instructor.
Bahlupheka.
Suffer.
Bakhona.
They.
Ethukile.
Overwhelmed.
Nabo.
And.
Othisha.
Friends.
Uma.
If.
Uma.
If.
Abazali.
Parents.
Ezingane.
Children's.
Kuhlangabe.
Widespread.
Kwesinye isikhathi.
Once more.
Ukuya.
To.
Ukuya.
To go.
Ukweseka.
Support.
Abafundi.
Students.
Abafundi.
Learners.
Ezinye.
Some.
Hlanganisa.
Bridge.
Hlanganisa.
Blends.
Hlanganisa.
Bring together.
Innovative.
Innovative.
Izindlela.
Avenues.
Izindlela.
Habits.
Izindlela.
Methodologies.
Izindlela.
The methodologies.
Izindlela.
Pathways.
Izindlela.
Practices.
Izindlela.
Methods.
Ukuze.
To.
Zama.
Taste.
Zama.
Try.
Zama.
Strive.
Zama.
Tried.
Enye.
A.
Ethokozisayo.
Nostalgic.
Indlela.
Path.
Indlela.
The way.
Indlela.
Way.
Indlela.
Route.
Indlela.
A way.
Ubuchwepheshe.
Technology.
Ukuhlanganiswa.
Integration.
Yikhona.
Is.
Amakhono.
Teams.
Amakhono.
The skills.
Bangakwazi.
Can.
Kufanele.
Have to.
Kufanele.
Has to.
Ngokuphethelo.
With.
Othisha.
Teacher.
Othisha.
Teachers.
Othisha.
Educators.
Thuthukisa.
Evolve.
Thuthukisa.
Enhance.
Thuthukisa.
Enrich.
Thuthukisa.
Optimize.
Thuthukisa.
Develop.
Thuthukisa.
That blends.
Thuthukisa.
Improving.
Ukuqeqesha.
Training.
Ukuqeqesha.
To train.
Abafundisi.
Teachers.
Kubalulekile.
Pivotal.
Kubalulekile.
Important.
Kubalulekile.
Is essential.
Kubalulekile.
Necessitated.
Ngoba.
For.
Phakathi.
Among.
Phakathi.
Amidst.
Phakathi.
Between.
Phakathi.
Amid.
Phakathi.
Toward.
Phakathi.
Proactive.
Phakathi.
Apart.
Ukubambisana.
Embracing.
Ukuthuthukiswa.
Development.
Ukuthuthukiswa.
The development.
Yebo.
Is.
Olunye.
A.
Ekugcineni.
At last.
Ekugcineni.
Ultimately.
Ekugcineni.
Finally.
Ekugcineni.
At the end.
Ekugcineni.
Lastly.
Better.
Better.
Kusasa.
Yet.
Liz.
These.
Uki.
Key.
Uguba.
Be.
Uguba.
Becoming.
Uguba.
To become.
Ukubhekisisa.
To address.
Ukubhekisisa.
Addressing.
Zingqinamba.
Challenges.
Esikhathini.
In.
Isikhathi.
Moment.
Isikhathi.
A moment.
Isikhathi.
A time.
Isikhathi.
Period.
Isikhathi.
The moment.
Isikhathi.
The occasion.
Isikhathi.
Time.
Isikhathi.
Era.
Ke.
Of.
Ke.
Of the.
Kubalulekile.
Pivotal.
Kubalulekile.
Important.
Kubalulegile.
Is essential.
Kubalulegile.
Necessitated.
Les.
The.
Gogwako.
For.
Gogwenyam.
Of.
Ogogukala.
First time.
Pumelelisa.
Marked.
Segube.
Has become.
Ubuchwepesh.
Technological.
Ubuchwepesh.
Technologies.
Ubuchwepesh.
Insights.
Ugufunda.
Grasp.
Ugufunda.
Reading.
Ugufunda.
To learn.
Ugufunda.
Study.
Ugufunda.
To read.
Ugupila gonke.
Lifelong.
Uguthuthukiswa.
Development.
Uguthuthukiswa.
The development.
Umkondo.
Novel.
Umkondo.
The essence.
Ushesha.
Quick.
Abafundi.
Students.
Amugela.
Accommodate.
Amugela.
Embraces.
Amugela.
Receives.
Iminyaka.
Years.
Kukhuthazwa.
Encourage.
Kuqala.
Early.
Kusuka.
From.
Le.
The.
Namuhla.
Today.
Oyedwa.
A.
Uguze.
To.
Ukwazile.
Is.
Umbono.
Landscape.
Umbono.
Mindset.
Umbono.
View.
Umbono.
Imagination.
Umbono.
Vision.
Umbono.
Idea.
Umbono.
A view.
Umbono.
Figure.
Umbono.
Notion.
Umbono.
Scenario.
Umbono.
Perspective.
Ukukhulisa.
Cultivates.
Amakhono.
Teams.
Amakhono.
The skills.
Critical.
Critical.
Futhi.
And.
Futhi.
Additionally.
Futhi.
Again.
Futhi.
Further.
Futhi.
To.
Indlela.
Path.
Indlela.
The way.
Indlela.
Way.
Indlela.
Route.
Indlela.
A way.
Le.
The.
Ukhulisa.
Fosters.
Ukhulisa.
Amplifying.
Ukucabanga.
Speculation.
Ukucabanga.
Thinking.
Ukucabanga.
To speculate.
Ukucabanga.
Mindfulness.
Ukucabanga.
To think.
Ukwazi.
Know.
Ukwazi.
To feel.
Ukwazi.
Afford.
Ukwazi.
Knowing.
Ezemfundo.
Educational.
Ezemfundo.
Educational.
Imiphumela.
The outcomes.
Imiphumela.
Impacts.
Imiphumela.
Outcomes.
Imiphumela.
The aftermath.
Imiphumela.
Results.
Imiphumela.
Repercussions.
Imiphumela.
Consequences.
Impilo yonke.
A lifetime.
Ku.
On.
Ku.
In a.
Ku.
In the.
Ku.
Versus.
Ku.
It's.
Ngokubaluleka.
Significantly.
Thuthukisa.
Evolve.
Thuthukisa.
Enhance.
Thuthukisa.
Enrich.
Thuthukisa.
Optimize.
Thuthukisa.
Develop.
Thuthukisa.
That blends.
Thuthukisa.
Improving.
Uhlelo.
Smiles.
Uhlelo.
Shaped.
Uhlelo.
Plan.
Uhlelo.
Regimen.
Uhlelo.
The scheme.
Ukufaka.
Incorporating.
Ungakwazi.
Can.
Ungakwazi.
Can you.
Abantu.
People.
Abantu.
Citizens.
Abantu.
Humankind.
Abantu.
The people.
Abantu.
Folk.
Enye.
A.
Imfundo.
Educating.
Imfundo.
Education.
Kuba.
B.
Ngobuchwepheshe.
Professionally.
Njengoba.
As.
Okuqhubekayo.
Continuous.
Uku.
2.
Ukuzibophezela.
Commitment.
Ukwakha.
Shape.
Ukwakha.
Shaping.
우과학.
Forge.
우과학.
Generate.
우과학.
To build.
아바푼디.
Students.
아바푼디.
Learners.
디지털이.
Digital.
흰색.
Provide.
이진시자.
Accessories.
고구소니파.
4.
오구피라 고엠피로.
Lifelong.
오구피니에젤라.
Access.
울와스.
Knowledge.
울와스.
Information.
응아 콜레기.
Unparalleled.
아마 모델.
Models.
엠푼드윈.
In education.
에초.
R.
이진젤라.
Avenues.
이진젤라.
Habits.
이진젤라.
Methodologies.
이진젤라.
The methodologies.
이진젤라.
Pathways.
이진젤라.
Practices.
이진젤라.
Methods.
구파넬레.
Have to.
구파넬레.
Has to.
가코게.
Therefore.
고구치.
4.
신자.
Exchange.
우구상아니사.
Aligning.
우구상아니사.
Blending.
우구상아니사.
To comprise.
우구상아니사.
To bring together.
우구상아니사.
Reconciling.
샬라.
Remain.
샬라.
Stay.
샬라 우노구발레기레.
Remain relevant.
임푼도.
Education.
이시보넬.
A role model.
이시보넬.
Example.
이시보넬.
Instance.
이시보넬.
For instance.
이지쿵고.
Institutions.
구멜레.
Must.
구멜레.
Should.
오구발루레길.
Critical.
오구발루레길.
Ethereal.
우신조.
Change.
우신조.
A change.
우신조 레 파라디그.
A paradigm shift.
와무겔라.
Embracing.
와무겔라.
Embraced.
와무겔라.
Adopt.
에구트네인.
At last.
에구트네인.
Ultimately.
에구트네인.
Finally.
에구트네인.
At the end.
에구트네인.
Lastly.
에요토.
An.
푼다.
Learn.
푼다.
Read.
임필로 에살라 가쿠루가스.
Lifelong.
이시코.
Culture.
이시코.
Tradition.
이시코.
A culture.
이진필로.
Lives.
고구비.
Both.
요문트.
Personal.
아반트.
People.
이구사사.
Future.
인벨로.
Environment.
인벨로.
The environment.
인벨로.
Environments.
이진젤레.
Challenges.
이진젤레.
The challenges.
고구자불라.
4.
고구쿠타자.
By.
오구쿠리사.
Conducive.
오구니.
A.
친.
Us.
친.
We.
우쿨.
Grows.
우쿨.
Growing.
우구쿠베가.
Advancements.
울릉이셀레라.
Prepares.
아가과스.
Cannot.
가쿠루가스.
Overstated.
무이.
A.
가코게.
Consequently.
우푼디스.
Learning.
우코켈.
Imperative.
우구바.
B.
우구바.
Becoming.
우구바.
To become.
우구쿠타자.
Foster.
우구쿠타자.
Stirring.
우구쿠타자.
Prompts.
우탄도.
Passion.
우탄도.
Affection.
우탄도.
To love.
2025.
2025.
아바닝기.
Many.
아바인쪼고.
Individuals.
아보.
There.
아마카티.
Checks.
바반트윈.
They.
바톨레.
Received.
베벵기레.
Had.
가판레.
Around.
가판레.
Without.
가판레.
Unlike.
고냐가.
Monthly.
고냐가.
Yearly.
우구쿠타자.
Foster.
Ukukhuthaza.
Stirring.
Ukukhuthaza.
Prompts.
Ukuthi.
Each.
Was.
Received.
Amakhaya.
Clubs.
Izicelo.
Requests.
Izicelo.
Inquiries.
Izicelo.
Applications.
Ke.
Of.
Ke.
Of the.
Le.
The.
Ge.
For.
Oyedwa.
A.
Kukuzela.
Prompted.
Uhulumeni.
Government.
Ukuphuthela.
Oversight.
Umkhumbulo.
Wave.
Uqondiswe.
Directed.
Abaphathi.
Employers.
Abaphathi.
Managers.
Inqubo.
Process.
Inqubo.
A process.
Inqubo.
Procedure.
Izinkokhelo.
Bills.
Kulula.
Easy.
Kulula.
Easier.
Kulula.
Straightforward.
Les.
These.
Luthulisile.
Devised.
Ukudideka.
Misunderstandings.
Ukudideka.
Confusion.
Ukufaka isicelo.
The appeal.
Ukuze.
To.
Unciphisa.
Mitigate.
Amadokhumenti.
Documentation.
Ehambisanayo.
Relevant.
Futhi.
And.
Futhi.
Additionally.
Futhi.
Again.
Futhi.
Further.
Futhi.
To.
Intela.
A toll.
Intela.
Tax.
Konke.
All.
Kuhlanganisa.
Include.
Kumele.
Must.
Kumele.
Should.
Okokuqala.
First.
Okokuqala.
First.
Okokuqala.
Firstly.
Omunye.
A.
Omunye.
The other.
Koka.
Commenced.
Ukubuyiswa.
Returns.
Ukuhlonza.
Marking.
Ukuhlonza.
Identification.
Abafaki izicelo.
Applicants.
Ezemthethweni.
Official.
Iform.
Form.
Iform.
Forms.
Iform.
A form.
Iform.
The form.
Isicelo.
A request.
Isicelo.
Application.
Kufanele.
Have to.
Kufanele.
Has to.
Le.
The.
Ngokunembile.
Accurately.
Okulandelayo.
Next.
Qedela.
Complete.
Angakwazi.
Can.
Ithunyelwe.
Submitted.
Izikhathi.
Moments.
Izikhathi.
The moments.
Izikhathi.
Times.
Izikhathi.
Sessions.
Kubalulekile.
Pivotal.
Kubalulekile.
Important.
Kubalulekile.
Is essential.
Kubalulekile.
Necessitated.
Njengoba.
As.
Njengoba.
Like.
Njengoba.
As part of expression.
Shintsha.
Exchange.
Ukubekezela.
Resilience.
Ukubekezela.
Perseverance.
Ukubekezela.
Patience.
Ukucubungula.
Analysis.
Ukucubungula.
Processing.
Uma.
If.
Uma.
If.
Yen.
She.
Isim.
Situation.
Isim.
The situation.
Isim.
Circumstance.
Ngemuva kwalokho.
After that.
Uku-internet.
Online.
Ukulandela.
Keep pace with.
Ngokuphuthumayo.
Immediate.
E.
From.
Icala.
Incident.
Isenzo.
Act.
Isenzo.
A act.
Izinkinga.
Questions.
Izinkinga.
Problems.
Izinkinga.
Dilemmas.
Izinkinga.
Struggles.
Izinkinga.
Issues.
Izinkinga.
Hurdles.
Kuthathwa.
Taken.
Lungisa.
Set.
Lungisa.
Adjust.
Lungisa.
Prepare, verb.
Nanyan.
Any.
Uguba.
Be.
Uguba.
Becoming.
Uguba.
To become.
Uguze.
2.
Ugwesug.
Diversity.
Ugwesug.
Disparity.
Tetione.
31.
Isikhathi sokugcina.
Deadline.
Goguti.
4.
Okokugcina.
Final.
Okumangela.
Outstanding.
Ukugqugquzela.
Prompts.
Uzibandlela.
December.
Yilungile.
Is.
Abafaki izicelo.
Applicants.
Bakhona.
They.
Faga.
Engage.
Faga.
Instilling.
Faga.
Incorporating.
Faga.
Applied.
Faga.
Introduce.
Faga.
Involve.
Kunconywa.
Advised.
Ngokuqinile.
Profoundly.
Ngokuqinile.
Tightly.
Ngokuqinile.
Fiercely.
Ngokushesha.
Quickly.
Ngokushesha.
Rapidly.
Ngokushesha.
Swiftly.
Ngokushesha.
Immediately.
Ngokushesha.
Suddenly.
Ukuqinisekisa.
To secure.
Ukusebenza.
Performance.
Ukusebenza.
The performance.
Ukusebenza.
To work.
Ukusebenza.
Capitalizing.
Ukusebenza.
Efficacy.
Ukusebenza.
The operation.
Ukusebenza.
Functionality.
Ukusebenza.
Workings.
Imiphumela.
The outcomes.
Imiphumela.
Impacts.
Imiphumela.
Outcomes.
Imiphumela.
The aftermath.
Imiphumela.
Results.
Imiphumela.
Repercussions.
Imiphumela.
Consequences.
Indlela.
Path.
Indlela.
The way.
Indlela.
Way.
Indlela.
Route.
Indlela.
A way.
Kuthola.
Yield.
Kuzokwenza.
Will.
Msebenzi.
Diligent.
Ngokuqinisekile.
Undoubtedly.
Ngokuqinisekile.
Definitely.
Okuhle.
Riveting.
Okuhle.
Positive.
Omunye.
A.
Abantu.
People.
Abantu.
Citizens.
Abantu.
Humankind.
Abantu.
The people.
Abantu.
Folk.
Bangakwazi.
Can.
Iziqondiso.
Guidelines.
Ku.
On.
Ku.
In a.
Ku.
In the.
Ku.
Versus.
Ku.
It's.
Ne.
With.
Ngokulandela.
By.
Ukuqiniseka.
Confidence.
Ukuhola.
Leadership.
Ukuhola.
To lead.